se hanu mtrape Kusho minamni azwezkana Kwa mlama taraki se hanu mtrape Kusho minamni azwoshuni Kwa mlama taraki se hanu mursto Kusho minamni azwezkana Kusho minamni azwoshuni Kusho minamni azwezkana Kusho minamni azweplazi Kusho minamni azwezkana Kwa mlama taraki se hanu mtrape Kusho minamni azweplazi Kwa mlama taraki se hanu mursto Kusho minamni azwezkana
Hilo ngedo mnalo zale skotena se mafusi otokusala uyakwazi umsabela
niye ngithuthumbele 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 bese ngithukuthala ngibani iy'nsuku ngibala ama-awa namhlanje udisemba hlahle simagatagata ungishiyile ngisele kodwa-ke njengoba wazala indoda ngiyosala ngincenga bengifisa bengincenga bengincusa ubuthi insizwa obuyiqasha ebengibambe nazo kumagatsha masikandi festival uma sineqiniso zileza iqiniso zize emsebenzini noma usungasekho khetha ngosala ngincenga ngizobona kuzongicacela ba geleqe useya ukuthi ngaphala ngaphala wangishiya namadoda noma wangishiya namambuka na ngiphinde ngibonge ngiphinde ngibonge ngiphinde ngibonge ngiphinde ngibonge ngiphinde ngibongoze nithi zinsizwa madoda ngithi mfazima mfowankosi abantu ngibazofaka amaba ngithi mduduze mfowakhumala kodwa mina ngithi usibhamu sesibhamu kani ngenkani sofela enkanisi sokusibone ukuthi kanyona awu 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 madoda ngifuna ukwedlulisa ngiphinde ngedlulise ngiphinde ngedlulise ngiphinde ngedlulise ngiphinde ngedlulise umkhonzi omkhulu kunawo abafana bami abangangaze bengilahle noma kuthiwa imvula seziyanela phinde mkamaziya sala sembotsheni awungisuthe mfanquma ngidlango melikhulu elikhulu edlula wonke lihola kuwo wonke lihola ewadlula wonke liyafana sisemsem nothibele umfampungosa ngisho ububi into efanayo nje alindosi endosi kuze umntapho uyakubaza umntokozi omfofa kuze ngubonyololo ungamathesha kodwa abanye bathi uyahlelela kodwa ngithi umanyazeli ngabona umanyazeli mfowethu wemanyazeli ilishayina lamashayina sikwembi wephe kwancumalo sibal wami ngokwetha mi uyaphila mahlala ethothobela ya bululu lamabululu ebululwini ngithi nakulonyaka 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 ngiphindile futhi ngaphinde ngathumela ngaphinde ngathumela futhi abafana baba babili ubusalo kwamazini utishalo kwakhosi angake ngiphinde ngiphinde ngibuyele abafana ngiphinde ngibuyele ngiphinde ngibuyele emzini omkhulu niyozokuzwa ukuthi isimo sihamba kanjani babuye abafana bami sebejabulisa bathi roza mfowafakulu ngathi yebo fethu bathi mkwethu siyakucela siyakunusa isitebhisi manje mkwethu isitebhisi sibuyisele mfowethu isitebhisi ngoba manje mkwethu esikubonayo kuyadabukisa mfowethu nosizi luphezu komuntu ngase ngithi mina nomo bakhuzwa babantu sadele kuyena umphathi wami wathi mfana nguphethe mfana nginalele isele back to laphana kuzophuma isidumbu uma ngabe ungaboni kahle ngase ngithi mina njengomuntu wemphathi onenhliziyo enhle njengomuntu wemphathi mina engikwazi ukuthi nginozwelo ngizokulalela isitebhisi njengamanje ngiyasibuyisela emuva ngizofika ngisibeke angazi uyophusha ubani-ke ukuthi mangagibela isitebhisi kodwa sona sengiyasibuyisela isitebhisi ngoba ngiyabona ukuthi sakhisa nodlalisa seyazwela manje nase ikhumbane sekhumbane sekhumbane edisirile mpampanas abaningi bajabula ujoni idesh somdeshas ngithi mzuzu kwamathenjwa ngithi mkatekete cingolomoya wena wasemzini wena wakondaba bese ngithi qopha maqophane nyawazimhlophe ebhuzekamesi zothi ubabona umgqilazi upapaza umtshethi ngithele amandla endoda wabheka kona kutu shabafem thuswa yini manje thuswa yini athu nazi impathampathi impathampathi impatha yompatha yompatha ngampela empatheni yabona laphana ekhaya yabo kwakhiwe yabona lapha ekhaya kwakhiwe yabo yabona ulokuzana umagumede ngiyamthanda yabo lalela 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 yabo awu madoda awu 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 kuzekuzi lobaba omubi omubi omnyama omnyama gelekeqe omnyama ngathi wagejwa imamba udaki mfowethu wakuthi hayi mina ngizwa insizwa kodwa mina ngamethi ibona ezitshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantshantsh Only time we are full to call a fellow in ya. thokozani kwami sanihlalo sako sanele kwami sale manje uphuza itele emhlophe tegwayikhabathini yazwayo njengomphathi aningasho nje lenkonga lezoo